Butu yungira yu, Uganda ezudde abalwadde b'Ebola abalala mukaaga n'etuuka ku muwendo gw'abantu 15 abaakazuulwamu ekirwadde kino bukyanga kibalukawo mu ggwanga lino mu mwezi oguwedde.
Twafunyeyo abalwadde abalala mukaaga era tutegeereza bannayuganda nti omuwendo kati omugatte okuva lwe twasooka okufuna obulwadde mu ggwanga lino nga 10 May omuwendo oguweza abantu 15 kati mu malwaliro gye tujanjabira tutatuyina abantu 12 abantu 12 bano tusuubira nti bajja kuba bulungi bali mu mbeera gye tulowooza nti abasawo baffe bakola ekisoboka kyonna okulaba nga badda engulu.
Abantu omukaaga bazuuliddwamu ekirwadde kino bonna bannansi b'eggwanga erya Congo DRC nga mu kaseera kano gavumenti etandise okunoonyereza wa gye bavudde okuyingira eggwanga lino.
We'll be able to tell where how these people came and joined the treatment centers and see how they were able to come, but now they're still sick. They're socially sick. Their well-being is in threat. They are worried about their illness, so we are not able to establish all the facts we want.
Ku bantu 15 abaakazuulwamu ekirwadde kya Ebola mu ggwanga lino, omuntu omu yekka yaakava mu bulamu bw'ensi eno era ng'ali ava mu ggwanga erya Congo DRC. Dr. Daniel Kyabayinze akulira okutangira endwadde mu minisitule y'ebyobulamu alambuludde.
Twasobodde okusibulayo ku balwadde abadde bajjanjaba basuuse bulungi ekirwadde kino era ne bavaayo mu kujjanjabirwa, so tubateekako kye tuyita discharged.